xarunta tababarada ee wasaaradda bay'ada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee beerta abuukar iyo aqalka cagaaran iyo hadaga lagu gooyay taasoo la ka tababaray dadka baraka iyo dadka deegaanka. Wasiirka wasaaradda bay'ada iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka koonfur galbeed Diini Cabdinuur Maxamed oo uu helayay wasiiriyo la taliyaha madaxweynaha koonfur galbeed Professor Hayo iyo hadaga lagu gooyay xarunta. Wasiirka wasaaradda bay'ada iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka koonfur galbeed Diini Cabdinuur Maxamed iyo waliba uu ku hadlay muhiimadda iyo greenhouse-yada oo leeying ah bulshada koonfur galbeed.
Xaruntu waa xarun beeris casri ah waaye, wali dadka la ka baray qaabkii isbeddelka cimilada iyo aan la qabsado fadeen iyo oo meel raayso markastaba isticmaaleen B8 in yar iyo waqti gaaban. Sidaasan ku hor qabtaan dalagu muddo 4 maalmood ee haddaa ka gohay, walina la ka tababaray xaruntu ilaa iyo tumagnaagood wali fadaana wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada inay mashaariicdu nooga iyo kordhiida iyona deersida degmooyinka kale ee koonfur galbeed sida gobolka shabeellada hoose, gobolka bakooy iyo degmooyinka kale ee gobolka bay. Wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada markasta wali inteeginta inay yaa ummadda deegaanku yaa barta qaabkii mashaariicda isbeddelka cimilada loo qabsadaa isla markaasna leen ku horseedaa la ka yaraayo maaraynta masiibooyinka sida fatahaadaha iyo abaaraha iniyo ha kordhiida aan ka mahadsantay sida sharafta leysaasinku arrin kula qeyb galleen waana isiin ammaanaan.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdulaahi Cabdi Maxamed yana ku hadlay muhiimadda ganacsada iyo in la taabeerteen
ka wasaarad ganacsi ahaan waxaan ballan qaadaynaa ama aan rabnaa inaan sameyno dalagan soo go'ay suuqii uu ku bixi lahaa inaan ka shaqeyno ama xarun suuq loo sameeyo oo uu dalagii soo go'ay loo helo suuqgeyn. Shalay waxaan arkaynay qudaar laga keenay dibadda oo Muqdisho lagu qabtay wasiirkii beeraha uu ku qabtay iyo wasiirka ganacsiga ay ku qabteen. Taas marka dalagii dalkeena ka go'ay oo suuqa la geyn karaa meelo kale laga geynayo, marka taas waxaa sabab aan ka dhigi karnaa inay tahay dadkeeni la tusay wax emergency la dhaho, beero naguma yaro, maxaan ku yiraahdaa inaan wax qabsanno keliya ayaa dadkii ay fahmi lahaayeen. Taasna hadda waa la fahmay, waxqabsi waa usoo jeedsanay inaan hormarno. Waxaan mar koowaad iyo mar labaad u mahadcelinayaa hay-adda GIZ oo ku hoolan sidii ay dadkan ay horumar ku gaari lahaayeen, ay wax ku qabsan lahaayeen, ay ka caawinayso ama ay garab taagan tahay hay-ad wasaaradaha ka shaqeeya koonfur galbeed, hadba doorka ay leeyihiin kala shaqeynayso.
Gabagabadii la taliyaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Professor Hayo odhanishay ku hadlay waliba uu su'aalo ka fara ka tilmaamay howlan wasaaradda iyo qabati.
Nama yahow dadkan koonfur galbeed ha ku jeedu dad taariikh la waay, dad wax soo saarka taariikhka la waay, beer haddii ata iyo haddii xoolo ata iyo haddii walkasta ataaba zemaninin dembe oo nimankan shabaabka wadanka qabsadeen mayl araadi laha ku roori niman kale oo yoona lagooye oo mayl araayi ee kaara qiibiyaan araaw gaale ee niib araada bilaha ku guuru fadaayagna kaar iwalanin baahnaa inay sheegnan war namiyaho weli jeebay laka murqmaali jaray wadanka murqmaara laka noolada jaray taariikhda hore ee soomaalina ogdin scholarshipa lahan weydiisidi jaray beerta intay la taabado gaal intoy soomaalidi diinan weydiisito iyo mayl araayi waana la tacluugu jari hirta garafana la sii jari markii dambena la alkumi jari beerna la gooyi jari taariikhdaas quruxdu badan lana ini bay dhowo iyo mayl araayi magaalooyinka koonfur galbeed laha kaxoomo oo beerood ilaha ku tabu dhibaato lata wasaaraddu way lana waa mahadsantihiin walfayle umutan qobatan tababarada 20 gabriood oo aysan hata tababarteen yacnii may fadaane oo isin ku codsadaane ini isan ka dartaan tababaradana badiidan.